Kingdom.
I've been laughing at myself for a while now.
Wabula omukwano nja kubuka ngenda America. Lazima nakanamba nkakyuse ku lw'ekyombe nga sikyakuwuliza. Nalabulwa ddala emihigo gyandiba nga gyakutayisa.
Gwe wangamba kyowulira kirabire mu maaso agamala ne gasumagira.
Enjuki ne bwezunga tabeera kwe, okikola omulala natabeera nze. Guluma kirera zinsanze, anti nerabuzi byenjogera nze. Wagenda otya wandeka yekijagunja kumekotu wansomoza ne gwe wafuna mutu kokonja obufaananyi buyenjera. Guluma kiro guluma kiro, misinga eby'omukwano gw'omutima. Guluma kiro guluma kiro,
vuwa wamula ne mutulo.
Guluma kiro guluma kiro,
misinga eby'omukwano gw'omutima. Guluma kiro guluma kiro, vuwa wamula ne mutulo.
Amazima nakumira gwe midomo okutali nchacha. Oh 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 oh, yesingo kulundira gwe chikoko nalunda mwembata. Sorry to say, we love ebisera byamala mu bulago kuba muli nchacha. Can we today?
Nakugwa nyo sabanzire musome.
Love your baluwa tesanguka ya pen.
Era buli omu mugamba nkuliyo nkusuwa. Tubere kimu once again. Give me just one more night again. Nina mukwano sibuga kubana okimanye.
Guluma kiro guluma kiro, misinga eby'omukwano gw'omutima. Guluma kiro guluma kiro,
kuwa wamula ne mutulo.
Guluma kiro guluma kiro,
misinga eby'omukwano gw'omutima. Guluma kiro guluma kiro, kuwa wamula ne mutulo.
The times that I acted sweet, I just wanted to be sugar for you. And you know that I'm working hard, cause I just wanna buy sugar for you. Nja kubuka ngenda America, mbenga sichakuuliza. Nja kumara gatawanyika.
Your kingdom, she owes me a heartbreak.